wo de ye din no wo wade ma e beji wo firim ya
amen
amen
e da e radi nyankopon ase nti sa de ani ni ye hwe di nyame nyina so e wona semu Psalm number 62 verse 1 e ba no
enyum eduosia mienu ba akodi kosi du mienu etifia sem sey onyankopon kuto na mekra hwe nokwan
onyankopon ko
na mekra hwe
na fi asumi ozi a extra time na yewu mi
ya
se uyi woni hwenche ya ebe ha bi emwa ejo se nyankopon ko na wase mo kra no eton so ehu die na nso so ebe ya ibitwa
ozi
ebi wa bi no Peter omunam ponso na oni hu Yesu o se eyewo a kana me mra wenche
ya
ehu ni akoko odio e poso pa ampa o se bra na oko ako yi na ni kakra no na
omen
omen se be hu Yesu ntona e na kakra ka ni hie be 31st
amen
o gwa 2026
amen
o nya me na aka
amen
san so so na be ye djuma
amen
ti nya me nko ni ka he he no mpacha ye nko
ampa me kra ye kom hwe nyankopon me nsem ene me nyankwa de
ampa ye kra o kra ya o kra kofi o divo o da ya da bay
kwata thank you adam
o kra kojo o kra kojo o kra kofi o kra ya wo so wo fie fa o kra da ne se ho o se ampa ye kom e kwa na dia na wade nsem anane nsem enna enkwaje ewo enkwaje ni bebia ya na ye nwa nwa ya e ha dwen se ebinu didie wo bebi fufu se afisu 31st ene 25th
bebe
wo nebinu ko bebi fufu
ya
e do ma bo ade e ko odidie no no bade ye ye kanfo no ne e dia ma wo se ye kra no ni nkwaje ani Yesu ye kra no ni nkwaje ani Awurade
ofi
se bebia ye wiwa ye ni bebia da ye su mu dia fa ye ni so tan kon hie mu ni me to fo ya fi mu no ye kra no se ni Yesu a nte ko wan se o da so na mu o da so na mu yare mu a ene me gina me papa bishop ane mu tene se so gena wo se mu kase e mo komentu
komentu
ye da ya o kra no ni nkwaje
ebeba
ebeba ama wo hoto yare ana ahochira na
chere
eka
eka
ojuma saye
ebi
enka ta na wa ko tuna wasan kai
ni ba
ni na wo ntumi de ni ba eyi e ba ni e fato na du ntonto so bia ye bia ye wa dance ebi dia chira na se nkwai
ni e bebu so kra
ya bre ya bre na so so adun ti onyame o ma bibu ye so
pa
enti ya kwa kuma to yim
pa
na ma o kra no hu nsa no to asoma ye
ampa only me good time
Ni
me nkwaje
yes
ma banke se yi mbe baby
enti se e ban ya ye to no ya me ban ya wo to no
o
si e ban kese enye ban keto a ya wo to fa ho fa suo no so enti o ma o konya afi 2025 no o ya me to fa suo kakaka na fa ho enti se wo to ni a ehe hin sa e ma wo ye mu nso sa o se benu to so da ye oni ti ya na na fanyira hira no oni ti ya o fa do fo no o bo do so fo number enye ma nwa so be fresa na so so u bi a o ku ma nto ye
u se nya mbe
ye u se nya mi be ye o se onu ni se mi e kra e se enti yi yi mbebre sa
iku
iku ejana no yizu afoko du wedsi
na no
aha opoko ko na no ndie na na o de mo mo pa ani ye me abaye ankrankra ye hawo so wo fo mu a na de odifo fm de jama ye fm ani ni de no ye different from me dia me fm ana me so de different from aso ba dia wo fm se se ye kase obi ya nyame ye so betena konso ye sisi e
obi anka na
wa se odifo ko do ka ye hie o sisi e pompe ya ran fo ma wa Yo beka ni bia nyina meka.
Ye bechi na tna kwa ne ngomu nya moni jo.
Ngomu ti ja tra. Ndo ne beka na. Ndo bi oze, o ye die se o ti ti gu ni se zanu o ye fa ho no ha.
O we die si atutu problem.
Ya na atutu ni kwa vero fast ya. Ndo die o. Enti die Yesu pese. O di shi yimina ya nemu ese yen kwai ene anopai ene se mhm me yi yi no hawo no afi we bi se ato afi we na medu uka
amen
enso
enso
se bi na ehuru bra wa
enso
enso eyi yi sa
bi
me na medu ba ko
pa
to aso ma enso
bi ansa no mo ba ho ba ko fo ko si da ben
aso no
na mu na dwiri no se ofosu ya atia na eban ago
unim se je wa fe mwa ya toto busu bebre David se ntio ba ko fo
mo ha na ko si da
mo ba ha de pa ko si da ben wa fe mo
aha
we dance for one make unim wa bro na gusu asu su abu bi mo da so fe mwa
chimu
but the men ya messi ya nkantre se oni su we bu se eban ana se fesua agro kwano ma onyame ne yekom hwane
ko
onu ne yedi hwane ehi e de ya ha obese agina wana mo so biem yare na abawo be ka na abawo ebe so ni nyina ka abrabo ne ho ni nyina sisem bi eni ne ma abrabo etimi gya se di bebe ne se bibia anto wa bibia antie si wa abrabo mu a o nti nyame ase bi uhuru de wasa wo ye kra etini na kike hu bi ne man ye man ti me kike bo mo efu ha na be sha ha efu ha na be sha ha na tu se se bi didi wi yesu na ho ye ayira me na mi bi ni mi din ko mo no se edu pempen so bi a ho obi ti mi fo ha bi mu uhu na se wo kra na nam sa ha ko eh ha me ye ya me den sha o de sha ko fo bi o enti o ma e ha wo ne sha so
ya
o hu hu onye onye ni se nyame na obejeno no
oho
oho otiasi
otiasi
ndima fo no
ndima fo
ndwa ikom no ho no
pa
sani nyame kache ija o si yekom
yekom
Moses kache o manze bu yekom
yekom na meko ama wo
na ko na omo e ko ni na omo ko ni de mu betwa e de de si o fo mo ja
eh ma na ho pa wa wo de de na betumi
o ti nyame ho de
nyame ho be
yeka 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 ni dia nyame dia ma doctor sa itumi IVF ni ade bi no ma try IVF so amfa
amfa
nyame nyame ne mawo
mawo
obi ni ma try so amfa so nyame dira ne so ye no o ma kasa awo aye ntima ya egusu anso so a nyame ne mo nyame se e da e din so
ye ni dede
enti ye ko mu
ko mu
ehu hu
de bi
kan ga de ki wa de na adiki ye bi
o mu
na me yes adiki ye bi o nyame ne mo nyame be da di wa bra bo
so amen
to aso
enan no ampa wotu ogina so obetu no so wo pa atro di
yes
wo de wanu shira nanso wo kuma mu de wo dome
enti omotu so sa omotu so ogina se ye be kwa to fam ye be tu afu be bia wo tie ye be hawo ye be be bia nyame pempen so nyame di wo du no ye be kwa to fam omanu enu hu wa ase po asem ni ye shira wo nanso wo kuma no de eye no me nko wo kuma no de enfri papa mu ɔsi di ye kɔn mu sani mu yi na bɛ ba ɔso sani mu yi na bɛ yi da bia bɔn mu na nsu ye kɔn mu wu ye kɔn mu no nyame ɛna wɔde kɔn na ɛma no nti ɔsi sɛ wuli wɔn ntɔkwa kɔn a
ɔni
nyankopɔ nku bi ban ne tɔ da yana ɔhaw no ne ma yɛ ne ankasa yɛ kɔn yɛ ntɔkwa o ɛtɔ da ɔhaw no ne ma yɛ ne ankasa yɛ kasa kasa bebree ɛmɛ yɛ buru yɛ so. So, the brewer said, "Your clan invest 400 more. Say, we be how about for a cozy da bay? Yeah, okay. The third day, we tell you say, we unqua as unkran kran. We how na in your one?
I know.
I know them.
Papa, go for
yes.
Uniska,
yes.
We tell you,
if you had a kwaha,
we go say yare.
Yes. If you have no kwaha, if you have no kwaha, if you have no kwaha, the baby I'm in person will be reading. Na, okon no one tap on. Okon, okon, he no say suffer. We can be yasi be yade. Ewe asia me baayi nkofu sika na ebi de nyi bi awu nso ama na awu bi awari nso ama na ebi bi te se bebu mu nsem na
ya ya sa
de ma ma no wan to me da o kasa ewe a me di shi ni wo nsa na ma sori na me de mu sia bebu na chi sa na me sister na me etu bi bi ya ye uti nsa ne kra no se bepo ya kasa
kra wa ho kra no wa
ho o kan sem na ani o wiya o si ya de nso so ema mi nya ma ho me je bare nya me ni bibia o
bibia
o ti bibia
so ma ko ma ma so
ni nya ni se ezi ho
iku
iku na aso ti ni se ge si ti bibia e be to fo
yenko
ampa me kra ye komhwe urade
yes
na ne sam na menya de menye da so ampa ona me botan ni me nkwagye ma bankese yankopo sam na me nkwagye ni menim nyamwo
enti ampa me kra ye kom me hwe urade me kra ye kom me hwe urade me hihim efi se ona yankopo sam ene menya de me kra ehwehwe
ya
and me ka kire obi a okra e prehwehwe bibi se onyame emfandom
amen
obi a okra e prehwehwe sika se onyame embie epo bi mfano enti onyo tofo a oto nene ya me papa nyu na me beto bia ma na yeko na me she ewade Mayakum, Namisha, Irade, Mayakum, Namisha, Irade, Mayakum, Namisha, Irade, oh, my na meshe irade mayasa abofra ya wunu mayoko na meshe irade
enyumunu ensemu na wemu nina ewe ensemu a echichiri nipa re
yes
ema enipa akuma etoni yem se ya nyoko msa abofra ya wunu ketua enyema to me in free and so
kasa kasa
ya kasa sa amie ni na nkura bi nyapo
nsem
ba ne me bobo amani e kan sem bi to wadum se
okay
ikom
amen
because ensem bi ya bobo ba ne dia wufa mu ni dia koso mu eni obi na ebe solve enyame na na ebe solve enyame na na ebe solve into se nyame be magye ye kra ehwehwe no yensa etumi aka
amen
eni ti se yikom ye di a onyame ene ye yakoma so ade ne yabisade edema yen
amen
se nyame de wonko akewa e wa afia ekwa wi ya e di na aka dum se nyame enti
temi nye
se enti mi nya se nkoje okra
ofu
so
ententem kra
enti wan ye no a ona okra no ekwa ne dimu no kire se o de wi hie bia obitum de no so so aka ho amana ye
amana ye
to aso emai
en motwe besi dum ye no
enkofo
mo fa mo wonto
no so da
ganafo
ganafo
nya me se
mo fa mo wonto no so da
nya me so da
nyi mo ya mo nkyere no
ah
onyankopon no ye gankobia
enti uyu ye ba kyere man uyu bi bia ho na wo ye kyere no
won pon so man
yes
ukuna na were oba ana wadamfo
bia
ana osofo
ebi
abi nyame ne yiye wo kyerɛ no
kyerɛ no
afɔre aye wo bubu nyina e nyame ne di ka nyame na ye first o nyame na ye first nyame ne di buo ma no ansa ne aba afɔre kwa ansa na osofo wo hun sɛ
sɛ sɛ
na afɔre aye wo ye wo di sɛ na dae to acha sɛ
aha
enti wo si ye nyi ye fa ye ho ento awurade so me ye nyi ye jem enkyerɛ no
nkopɔ nyi ga nkɔbia
enkɔfo ye enkɔfo ne ye hlefo ekɔfo dana fo Dove ni sifo?
Yeah.
Ye ni obi a ebi ahun to no so.
Di ewade.
Di se ewade a. Di se ewade a. Wo ye woma ni a wo ni obi a do ahun to no so. Wo ya asem ni se ni wo ni obi a do ahun to no so. Enye wo sofo.
Iti
tom sometimes on bitimi ka se. Me da me sofo.
Me isi
anu a. Eh sisters, asem ni ene ehu.
Eh bi ene ye aduane mu.
Ya ni ehu. Me kan sa che mo bi first mo kofu be di adanse a. Eh le bishop ye nya me ye isi anu a. Na nim de papa nso nya me nim de odema no your friendness with the preaching of Jimmy Crawford o se mo mo kan sa ni nyina no na mo nim na mo kan ye na nfa enche mo nyi nya me
nyi nya me
na wa kire mi ye
eh na mde wa shi afi me wu nso do wu
ah
do ti ase fo nya nko pon
no shi anu a shi anu a na wa kire mi na bi party ase e nto we say enkrofo mo nfa mo ho ento evrade so
yes
enipa de nya me ne fa wonso ye bibia o nipa ni nyame
de bi
nyame ne de hoto no so a enye ma nyina timi edibua yen
ne
bi e ma yen e ti se gana na be kan ne de ho ato ade so a ne de ga to da ye ye die ase nyame no ye di no ho agro bi sei oya oya ya to ba ye ya ye ko wan ye mu o se 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 no obi a ni nyame e ni ni problem
na
ni problem ye wo 2028 mu a e na do hun afina ne yesu
yesu
na me nzo tobe se sa be na ni kwa ya ho e o
se sa be de ni campaign after election ni campaign
eti from February ya ko si
2028
na
ho ne bobo mpae so na fere wiade so ma na nsa so
na sha ne ya ne ye
e ma so ma si ni nguri
sha me ka be ye
an se na fe na nya
o si sa be se no ye wuru gum sa
e ye de
o mu a obi a o mu o corruption ye ye o mu a ye punto kwa ewo parliament house ye ko obi a ye de ope bia si sa be yi ko ne obi a ye de ope bia de 2028 a fe na me ye sa be si ogun nya me so ade na ye nya me sa na akuma o so ka se na mo nya ko da
nya so bo
te mo nya ko da sa ro na mi na so na ka ni mo bo si na mi nya ko da ro
nya so bo
ye to be wi a asa obi a nche ki nya mi bo
ah
na wo ka che se en ko fo mo nfa mo ho ntu nya me so
da
na fo ye nfa ntu nya me so ni ye yem ye ni ye yem
yem mo no
ye ni ye yem yem mo nya me
yes
ye nfa ho ntu nya me so say election wo ho say election ni ho say abrabon be ko hinu say be fa hinu nyame na anye ni mo no anya me dada na nyame ba ko fa na ono a si ye ni sin chan a ye ti e si si ye ni sin chan me di me di an sa ko fa no e do say an say ye di ano fa fa e no sin na me ya kuma di atwe fre ni chan
okay
to aso
an ko no ampa nipa ma yehuhu emerema ma ya atro de ogu ensaniamu a ebna kosoro
enti yenyu bia sa enyu bia sa ya atrofo enipa yehuhu ya sasamu ehuru
na ntete
ene ntete
frama boy
kemsa ne sa ampa
afi
niema
susanya
yes afi niema akoso ichere sa ampa
ya
ye ehuru ho kwa ẹni maa kó so afiri no ẹni maa esisi afiri wọ ọmọ yi mu no ẹni yi ase ne kyerɛ sɛ ɛmu bi asa ne nyinaa ne nsɛ
ayisɛ mɛ
ebe yɛ dii ni ɛyi hu nsa nyɛ bi ɛho bɛmɛ nyame nyɛ bi ɛho bɛtu nyame so ɛni ne nyame hwehwɛ sɛ yɛ ne saa nso a ɛbɛmɛ nyame soso ɛdi nkonim ɛwɔ deɛ yɛ yi biara mu sɛ yɛanyɛ ne saa adeɛ a yɛde etu nsania so a ɛhɛ yɛ wuo saa yɛ wuo saa
yɛ nu one pound
dabi to asomo ni
mo fa mo ho nto anim dia so na mo nya dwetwa ho ahokyere se ahonya de dore a mo fa mo koma nto so
sa
ne onyankopo akasa preko
yes
mpremu na mateye
yes
se tumi ye onyankopo dia
exactly
na wo ewade na adumwo wo na ubetua nipaka se de ne dwumateye
enti tumi ye onyankopo dia ye koso ni de ye famu ni de ye huni nyina se ye kase ye behihum na ye beye deda enko se he ye na min kasa ya obi en kasa o
de be de be o
enti na mi akasa ba ko na mi pe ni so na ye yate enti se wa ha o na mi kasa mu a enti se ye ba o fa ni na mi kasa mu a etu mi dane
yes
o fa ni na mi kasa mu a na ni mo nyam e da di
sister
enti wa se mi se sister to da won ti won ti na mi ase
ye no ha o
Eh?
O de nse
be. Obi ti be ka se afia to afia de na ni bi.
Na ni bi.
O ti aso.
December so ato.
Yes, I o ti aso. Ame o no ka se wa ni bi.
So on yes kan to akoko. Yes kan to akoko. Ti afia de wa ni bi. Ana si apade mi di.
Mbe so sister san se na ya mo mo kan mo. Ya me no. En se nya mi ni mo nam. Eh, ni ze ni mi na na ya na ya kran. Ya mveru kran. O kan na David e ka ho asem sei no. Yen very low. Yen wu si de mu duo ene so mfa so ene ene mo nya mo a e wo kra no so. Enti da bia no nyima na e ka e ho ahia no. Ene na ye dwene ho sene o kra no.
Yeah.
Yes. Enti Matthew 6 no wo se ma mo nyen ye de mu be di e ho na o kra e ho hia sene ntoma. O kra no ho hia sene ntoma. O kra no ho hia sene bibia. But ni pawo ya dwenia kodu se o wa ho den na o nsidan a ofi se wa mo bra ɔno no deɛ ne sɛ da biara no deɛ ɛyɛ kama no nko a ɛnɛba
ɛnɛba
ɛnɛba ko sɛ nyame ayɛ no sɛ wiase ɛwɔ no ɔho obiaa wɔ ne haw a ɔhyia
ɔhyia
yes yɛne no hyia no obi a wowo hyia a ɛmoa wo yɛne no hyia no wohyia ɛmoa wo yɛne no hyia no mesɛ mehyia ɛmoa me ntɛne nti ne nyame ɔmfa obiaa ne ne sɔre ne deɛ ɛma no kakra si na yɛmfa
nsia no sɛ mekae wo mekɛtɛ so a mede wo ho dadwene adesuo
mu
na woayɛ me boafoɔ na wo ntaban ase nwunu mu ɛna mede awuresie
nti yɛyɛ nnipai yɛyɛ nnipai daridaa nyinaa yɛbɛkae nyame o ɛwɔ yɛn kɛtɛ so yɛmu bi yɛwo atumi ho yɛmu bi yɛsu ɛwɔ dasuo mu yɛmu bi yɛteetee yɛmu bi nneɛma a ɛfa yɛn ani so ɛwɔ yɛn kɛtɛ soɔ no nyame naa na ɛyɛ dansefoɔ nyame naa na nim nanso ne nyinaa mu no ɔse nyame ɛne yɛkae no wɔ yɛn kɛtɛ so a na ɔno ara nkasa asa akyekyere yɛn werɛ nti bible no tumi ka sɛ ɔse ɛsu bɛba anadwo na adeɛ kye a na yɛsereɛ ɛsu bi a wosu no anadwo onyame ma no nyɛ sereɛ ɛwɔ abrabɔ mu atete bi a wohwɛ mu anadwo anaasɛ nawɔtwe mu anaa bosome yi mu anaa afe yi mu wabrɛ afe ɛrekɔ awieye onyame a ɔyɛ nkonimdifoɔ no ɔma wo ne nkonim ɛwɔ wabrabɔ mu ɛne wasetena mu ɛsu bɛba anadwo na awieye naasɛ adekyeɛ no ɛyɛ ɔgyeɛ ɛyɛ faahodie ɛyɛ anigyeɛ sɛ wotwɛn woto wo bo ase na woyɛ dii twɛn ma awurade a awurade na di nkonimdie ba wo ne nnipa ɛyɛ awurade na di nkonimdie ba sɛ yɛbɛyɛ din atwɛn nyame a nyame bɛma yɛn nkonimdie apue na onyame a ɔyɛ yɛn nkwagyeɛ botan no ɔno ɛne nanim onyam nso so bɛkɔ so ayɛ kɛseɛ ɛma yɛ bikɔ so ɔno ne yɛaban kɛseɛ sɛ onyame ne yɛaban kɛseɛ deɛ a ɛneɛ na adwendwen ne ɔsu a yɛsu no ɛwɔ sɛ yɛgyaa de tom so sɛ yɛgyaa tom so a onyame ɔbɛko ho no ama
yɛn
ɔbɛyɛ ama yɛn ntom so koraa ɔbɛyɛ ama yɛn na yɛa na yɛfa ɛko no sɛ yɛn neɛ ankasa ne yɛɛko ɛno nti yɛtɔ da a na ama yɛmu bi yɛbrɛ saa ne yɛdwendwen na yɛhahan saa
no
ne yɛwerɛ aho yɛn ho no amen toa so kakra
me kra bata wo ho di w'akyi wo nsa nifa som ho na wɔn a wɔpɛ me kra aseɛ no bɛsane akɔ asase ase too
david se awurade nsa sɔ yɛ kraa mu awurade nsa nifa sɔ yɛ mu ɛnɛ meresrɛ onyame mpaeɛ de ama obi
jesus
meresrɛ onyame ahoɔden de ato obi abrabɔ so sɛ woyare sɛ deɛ wofa mu wɔ abrabɔ mu no
jesus
onyame a ɔse ne nsa nifa kuta yɛ mu no
jesus
onyame a ɔse ne yɛkra hyɛ ne nsam no
jesus
onyame ne wo taataa ɛmfa wo nkɔdu 2026 sɛ woaso daeɛ bi a aborɔ wo so a onyame a daeɛ nyinaa nkyerɛaseɛ wɔ ne nsam no
yes
ɔna ne daeɛ a ɛyɛ awuo daeɛ no ɛma ne nyɛ nkwa tenten ɛma ho
amen
ɔna ne daeɛ a ɛyɛ ɔsɛyɛ daeɛ no ɛma ne nyɛ nkonimdie ɛdaeɛ ma ho
amen
ɔse onyame na mekra hyɛ ne nsam
jesus
onyame ɛna mɛdwane abɛtoa no
yes lord
onyame ɛna me hohom mede ama no ɛti sɛ onyame ɛkata yɛn so a obie ne ɔbɛtumi ayi yɛ afiri yɛ nkonimdie mu obie ne ɔbɛtumi ayi yɛ afiri yɛ mpagyaeɛ mu obie ne ɔbɛtumi ayi yɛ afiri yɛ yɛsuro mu ɛti sɛ onyame naa na ɛtumi ayɛ ɔtumi adeɛ nyinaa ɛyɛ
yes
toa so kakra ma me
wɔde wɔ bɛto afenaa no ɔbɛyɛ sakraman deɛ ɛno yɛ duno
ɛnti lɛmene ka hone mfa nsi
na ɔhene deɛ n'ani bɛgye nyankopɔn ho
yes
obiaa ɔka ne ntam no de bɛhyehyɛ ne ho na wɔbɛmua wɔn a wɔdi atoa no
ɛnti nyame akyerɛkyerɛ mu akyerɛ obiaa ahemfo deɛ wɔm asɔfoɔ deɛ wɔm nsɔrɔma deɛ wɔm apemfoɔ deɛ wɔm obiaa mmɔfra deɛ wɔ nti deɛ wɔka kyerɛ wɔ noanɔpɛ ne sɛ woda a nyane ɛhohim yɛkɔmmukɔm na awurade bɛbɛgye wo amen
amen 0322083581835828 8358 yɛmfa kɔs ne kakra
na emra okay hello
good morning Pastor Jeremy.
Good morning me pache for sana kasa free
me dan of fire me pache for this way dey go
okay fire
me say na me ask let me show you the name of the yes we are about to and of course Mr. Obadi Nkuku and what the how we are Obama appointed the autonomous media also and so for the whole of the city and to follow us and to be a
part okay then for next caller hello good morning hallelujah hello, good morning.
Hello, good morning.
Yes, sir.
Duke, you can't pay it.
Okay, Duke, can I pay it?
I'll pay it for business.
Okay, Duke, Nyakupon Shaw, Yelly Solange, good morning. IGP, what's why you shaw, Yelly, Nyakupon Shaw, no pay for joining. Not on show anymore. Okay, I'm Fanny Scholar. Hello, good morning.
Good morning.
Apostle Dr. Abraham, and Dancy Don Pass.
Thank you, Mr. Fanny, I'm a question.
Thank you, also.
Thank you, Papa. Some of us, you call my daddy, my call was to me. So, now I'm to go see my daddy. If you would be there, a bear should be an obey a man. Now, so I'm here to say, 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 I'm here to say,
okay, yeah. So you that say I'm not paying so I'm going to put on show also. Yes. Yeah, fine, scholar. Hello, good morning.
Good morning.
Yeah, Duke.
Balibu, Apache.
Okay, Balibu, you're not paying.
Yeah,
sir.
You better first of all, if I can send you to the bank, I see you for your ring, and I see you to the in fact, I'm going to put on a PR, my UTSM in front of one.
Yes, we are dancing and playing. So, Ian Fanes Kola. Hello, good morning. Salo TV, why you should ask a very powerful message. Yakupon Shah, Salo TV. God bless you for joining. Ian Fanes Kola. Hello, good morning.
Hello, good morning. Sofu Jeremiah.
Sofu Martin Adan Kwame.
Oh, Papa, my name is Israel, Papa, I'm super. So for the blue media, Brabondia, the Connor, you are being going in a room, and even Gino, and Pipe, Coquina, Braba, old boy. Not a dream, Cooney, Mount, a Jumasin, Cooney, Sikasin, Cooney, a Bushelin, and the more fast, and be of no clothing, and Tamil, be of massive with women to perform. A Brabondia, and you, but you can't open to me, I say, let ya Babasia, you been to me. I drew by the Catherine Jones sent to me and go put me because Joe Bira Papa, our Brabham, who walk like you want to push on crack, and the people got a crown cross off on our church or grandma to me because they still need to be in that. The Rabu do maybe a net easy and yet simple. But so, who to me,
Mama na brambo, mama sebi asitina na tia. Mbe jina ma kwa na duma pa, enya dama pa. Laki na duma do duma yonu. Wada, niyeno hanyi, kona shino. Chewan yi ni me biya mkwa pinpon, eliko yi ma unu, kada jedu. Chewan zi ya, kase munti.
God bless you this morning. Okay, Obi answer to you that I'm playing CM for next caller. I'm for two more calls, name for Freddy Nambre. Hello, good morning.
Hello,
I'm on
your
Last caller. Hello, good morning. Nana Bua, my
counsel.
Mama Patricia Fosua, you dear same new side. Mama, and there a year one castle open you a do at a Santier Siedu, your papa could fear Siedu, and 1 week or a year K University Community Center. Mama, your baby tie what you now, your dear mamma, papa now what you day, and I pay. Okay.
Yeah, they were dear, say, you may be able to over your duty. Asafu ye Jehovah Nisi Evangelical Ministry ya ye wo santase enyinem pacho nyame adomo ochina ye fiada ebeshia ewo efie ho anase asore dan mu asum esum na ye mpae bokitikitikitikiti we your original pa enti ye tunse fere obi ase wacha ya anapa nkunu bra na yimunum mpae ya che wo ho ayedum ye nuko bodonko ye bepon wo firi ho akọ na onso akwa kudu juma nyina aka afei mekosi adanu esun bekoso anapa no mochi ye bible studies ebedimu akosi se nkunu bebo a worship and praises ni juma di nka ebeto atoaso nyame asem beba bewie asafo no juma die na duba kumpemu ya pona na se dumie no nyina ye firi ho iti tun se firi ubia se ubia emra na oni ye ema mesum afini kwa yeye bosumi itwatu ni pebe bifo mwushe wate mwenyankupo wame ntaba yase nefa mwushe enye sebi ya sori ya uko mkwa nyesu na mweta aso ni mwe ni mre se uji ni miasa msu na waye insurance ya mawa mwafia ye babi simwi inti yotonsa efe ubia ebia na upese uni ya mkrofu idi mkwamo ofra wo mo bi ampae bo anase nkoma hodo bi ho ampacha obetumi afre 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 de ene ye ne mamie ye watafo pankro no inti ye nina ye boko estabo dufu nina na live band ubiye wabubi debi amra na ye nina ye nko ye enshene ni mwenyam sabre no anso ene kumase mame Rose Gold nso nena nada fomwa mime ni dakuro no anso nso siye nina na inti mime ni deide enye ye kituwa ye ye kasi ya pa fise mime ni deye anso na dadi lumba anso ye ye neye
the legend
yen na so it free ha se ko ba ko dia na pa e ya ni ya ba ha kakra na ba efo no ya ko wi and the new me dey dey na o ki mu e ko ye dey and aje ni po so ya tun sa fro bi anya mi she obi a wa je bre it ya na sempa no so ho e dan se bi she
yes so ya da se yakopo e shira mu nyina e da se me tia papa so e ne busu afo nyina ene anopai eni monyamu nka uguama ukumno yes anopai so ya da chedi ya mponya mkrompo wase so onamu wadomso na wadim kuni mamae eni monyamu eye chedi ya mponya mkrompo dea inti inyo mneka kwa Celestine Donko Bantamana, good morning, IGP of Wakwa, good morning. It's a nibi free source of grammar, Monyamon. Mr. Freeman, what a power in Shano Pay, so what a power to be coming, good morning to you. Okay, Madame Ruth, Matin, and Papa Mina Matuna, one Yanko Poncha, Madame Ruth. Mami nante chua Chinese woman agrochemicals. Mami Chinese woman agrochemicals. Mami nyako pon onshe wana pe mami na onka ho. Na mi mami akosia se wajantua owa patase nyako pon enka ho. E mami. Balibwa kwa sisa mfwedi ya mwaye isha. Mama baba mwono wako pat nyako pon onshe. And my fashion and grandson awo good morning. And okay. Nyako pon onshe mwini na e mami. Mama Emilia Samdakwa, Mrs. Emilia Samdakwa, Mama Nyanko Poncha, Junior Tiero, Akrokeri, now good morning to you. Nana Ponsa Pel, Mama Nyanko Poncha, and Nana Kwacha Bebrese, Nabebrese, Achuma Trabum, Wai Isra, and Naya Ojima Sintiao. God bless you for joining us this morning, okay? And Monyamunka Ogama. Mika wo se inshrabudu ebwe nini ye sa unsubiti midi udiye abesoso na ya diya mamu brofubi asri ebwe biye tisei apofo ipenye fwente lai ya wakani se osi di ehunu mo broni mo bona o de femerade ano